Get free music on mdundo.com.
Bangati awubona uthando lwami ngelinye ixesha sithandwa sami ndibangazama awubona umzamo wami kodwa xa ngekho phambi kwakho uyayazi kuba njani na Xa ungekho phambi kwam ndiyayazi kuba njani Zenzayo, phambi komfundisi nabantu kuba wawuthe uzawuba nami noma kunjani emuhleni nasemubini ndiyamangala xa izawuba nguwe lo ufuna uhamba ufuna uthatha into zakho kodwa ke ndiyamangala